This is when I were classic. It's sort of beloved. These songs was for the ladies. Classic. This is good music. With mom and him and the boy. Classic. Yeah.
Nilipotoka tabu nyingi baby, nimevumilia vingi vitimbwi mpenzi. Wepeke unanijulia, nikiwa sina nalia. Nikipata kidogo tumia mpenzi. Ah.
When don't my everything, cause you my everything, you are my everything. Kupambe kidogo, situlishimia miogo, mie haigi wa jodo. Ae, shiga ziko, mpenzi yako, kini yonikwa, wewe wa mbunyo.
Chereko, 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 subiri kupambe leo, subiri kukumumu, baby, bini kukusu, kukumumu.
You are my, you are my, you are my. was all my consolation.